Kopi Sporti. Atlet Faisal Elisa Gilbata Kalesa Minnesota Magala Minneapolis Keset Umane Dumba Kargamet Simanna Ho Atu Gudamef Soran Kanarati Fulle Fate Odua Dunya Kesas Kaba
Sora Akamultan Atletu Ethiopia Soroban Kana Kalif Guyad Engadda Dabaletini Fulahed Dumo Ujiran Fakenna Fi Asafa Mangistu Kaptaunuti Moe Mekwanint Ayyanuti Fi Masaret Mangistu Leni Beijing Git Maratoni Moani Hiwet Gabre Kidane Leni Copenhagen It Moe Amma musuman naatleet fayisa ta diwata naa ittijirani fi dabar fayisa leelisa egi Brazil Amerika rufe bulchot Amerika media dunya hawaas oromoti fawasi Ethiopia heddu wal argeetin waan heddu wal dubbachu jira gafille deebisu jir hawaasi oromot urbaan dabru keessa Washington DC ti irbaat kopeese firratti fayisaan goot jarra kana hero of the century jedhaniitin faarsani waan heddu le badhaasani hawaasi muslima oromo Washington DC jirulleeni wancaafi waraqata gargaraa badhaaseef adootan jennu turbaan dabru keessa fayisaani America jira lafo akka Colorado fa akka New Mexico fa ti lenji fudachu fa daje chun dubbate kale kopi tana Washington DC fitate nana mo Minnesota dabre nam kum heddut baye simate jira kwari kopi se dutti dite to yuro Minnesota ti jal kamani convention center gal mol gaye Minnesota jiru jechu achammo erbat kopi sani hotel Radisson kesa kopi sani fi namu wana kakatin badas worra mchakasu fudem tan kesa agito ko worra Minnesota fila tame senator hotel len kes jira fa isa wandansa hojjete ye jene tin namu fars sunin durata mo bulchin se Minnesota barumbaran onkolole salama akka guyya fayisa jedanitin yokana mo guyya suni yadacha inni jaba biyati jedani wan hedduni farsani kopin kale mal fakkatti kuno
Minnesota, but when we're talking about what Minnesota does, we talk about what Minnesota does right for everybody, not only here, but across the nation and across the world. And I'm honored and privileged to be part of this celebration today as Fice. So we look at you and we say, your picture is worth 1,000 words. When you did this, there was 1,000 words that came out that said human rights. It said what is right and what is wrong. And the courage that you did to stand up, you stood up, not just for the moment at the time, but the emotion that was there, and talking about the memories of those frightful teenagers that you had in your history. Celebrate what the silver medalist has done for us. Celebrate being in Minnesota. Let's go on. Keep the fight going. Thank you.
Bagaimana untuk cikinya? 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 barri kun barajaminaat barri kun barawalittu fuuj waqayyo dagaggoota keenya kaase guyya samni biyya familooni dan lakka amuta e ilaalu keessat ofiisa dabarse kennuudha sodaa malee rakkina saba keenya rakkina saba kooti rakkina keessa kan oromoon waantainni rakkina saba ittiitamaayu hunduma addunyaa irratti mul'ise simbonna faisa ajamma kophaa kee miti yeroo sana kophaa kee murteeffatte harka garuu dargaggoomeen asii wajjin jira dhugaaf dubbachuudhaafi qophaanii sii wajjin kaaniiru waaqayyo mana kee jireenya kee haa eebbisu ijoollee kee haa eebbisu sanyii kee haa eebbisu waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya tokkummaa biyya bilisaa haa godhu waaqayyo tunduma keessan eebbisu fayyaasaa.
Obbo Tashitee Waaqootti gaafatamaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Qophiin tun maal fakkaatti jennaan?
Guyyaan kaleessaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paulitti guyyaa addaa nuuf ture. Hawaasonni Minnesotaa, hawaasonni saba biraallee, hawaasonni Amaaraa, hawaasonni Ogaadeen, hawaasonni hundinuu wal ga'uunii asirsimannaa addaa godhanii fi turanii ganama gara eerpoortii yeroo deemneetiin jennu achitti saboonni hundinuu irra caalaan Oromoo haa ta'u malee uffata aadaa uffachuun achi eegaatiin turanii akkuma xiyyaara irraa bu'eenii warri achi keessa hojjetan isa marsanii akkasiin dhufanii eerpoortii keessatti baay'ee nama lakkoofsi kana jedhamee dorgomuu hin dandeenyetu ture. Baay'ina namaa irraa kaka'eenii isumaaf illee jecha sekuuritii illee qabaataatiin turre achi booda jiraattonni magaalaa lakkuu limoo qaban hundinuu limoo akka jirutti baasanii hiriirsanii akkasiin simannaan achirraa eerpoortii irraa eegalee haayiwee gugurdaa magaalaa kana keessa deemuudhaan magaalaa Minneapolis keessa deemuudhaan gara iddoo konvenshin senter yookiin immoo Minneapolis konvenshin senteritti geeffame. Achi booda dubartoonni Minnesotaa jagnaa kenna hiroo kenna akkaataa itti simannu akkaataa aadaa Oromoon qabuun balbala irratti dhufanii simatanii geessanii bakka shooruum yookiin immoo bakka itti hara baafatan jedhamutti qopheessinetu ture hanga achii geessanii achi booda sagantaan Minneapolis Convention Center keessatti jalqabe. Sagantaa kanarratti namoonni argaman tilmaamatti gara 1,500 ol tilmaamna. Baay'een isaanii alatti bakkee seenuu hin dandeenye poolisiin baay'ee over capacity ture. Ijoolleen dargaggoota ammoo weedduu dhiheessanii achirratti dhufaniitiin pirformii godhanii akkasumas ammoo guyyaa kaleessaa namoonni cidha gaa'elaa qabanii cidha isaanii kana obbo Fayyisaaf jennee asitti dhufnee isa arguu qabna jedhanii achirra dhufan miizee isaanii hunda isaanii qabatanii warri kaleessa wal fuudhanii achirratti dhufanii baay'ee namatti tolu alaabaa adda addaa achirratti dhiheessuudhaan akkasumas ammoo senator John Hoffman senator Minnesotaa jidduu keenyatti argamuudhaan gammachuutti dhagaame ibsuudhaan namoota achi keessa jiran hunda gammachiisaatiin ture baay'iseetiin namatti tola akkasumas ammoo seenaan maraatoonii uummata Oromoo biratti maal akka fakkaatuu fi bu'aan ijoolleen Oromoo maraatoonii keessa fiiguun biyya Itoophiyaatiif gumaachanii kana kan hin jedhamne haa ta'u malee bu'aa sanirraa maammoo wal ga'ee yoo fudhattee jette hawaltii tokko hin qabu biyyatti. Atileetonni kanaan dura jireenyaan darbani wanni monumenti jedhameetiin biyya san keessatti wanti akka mallattooti biyya keessa kaame hin jiru. Kun maaf ta'aa kun maalirraa dhufee ka jedhu hundinuu mana san keessatti haasa'amaatiin ture. Sagantaan sa'aa 12 irraa jalqabe hanga sa'aa 5 ture. Achi booda akkaataan baanuun nama dhibe namni baay'een ammachuu baachuu barbaada ol fuudhuu barbaada. Kanaaf baay'ee haala namatti toluun obbo Fayyisaan meedaalisti Fayyisaan illee achirratti dhiyaate. Baga gammachuu guddatu natti dhagamaa saba kiyya jidduutti argamuun gammachuu guddaa natti dhagamaa jedhee.
Achi baatanii naannoo.
Galgala community reception ture akuma jirun amalle aadaan simachun balbala radu barton fi dergagon simachun weddisun elechun hanga taum sa saate sagessani achiboda namun woldura duban fayisan wan nikode mari tajedura atleton niken nawan san godan dorgommi san godan ufa foldet ufani figu akkaban tattafi godu akkaban kunun denu radu batame
sekanta deera qabatani biganam jal qabdani alkan walqitte finde nan jettani na meddu tradu bate gamba da saatin fakenna finnellem badas kenne jira jecha dagaye badasi saakenna ni jira megabab sinatti mon badasa
jira tonni minnesota hundinu gama saatin ni gumacha gudda godani akka aada oromotitti uffata uwifame hojun itti uwifame achirra innis bayee isa uffatee dubbachuu danda'ee jira. Hawaasni Oromoo Minnesota 2025 kenneef namoonni gareen wal gurmeessanii odaana bee jedhamu 1,500 kennaniif akkasumas ammoo meedaalii adda addaatiif wachuu adda addaa kun hundinuu kennameef jira. Osfaanallee badhaasa ati silverii argatte garuu nuti gooldii sii kenninaa jedhaniin. Atileet Fayyisaa Leellisaallee aaninii waan sabni kiyya naa kenne keessaa 2025 isaaniif oolchaa jedhee dubbate.
Isaan jechuun?
Warra amma Biraaziliin jiraniif.
Riyoo Paraalimpiik irra jiran?
Ya.
Tan fakkaata. Tan saayyee sa'aatii dheertuu dubbattanii sa'aatii ganama jalqabdanii halkan walqixxee fixanii cufaa dubbachuu hin dandeenyu. Mee waan amma boote ishee ta'in jechuu jirkan keessa mee waan achi dubbatan keessa sagiruu san dhageessifna kunoo kan fakkaatti.
Kun reefuu jenne taa caqasitan sun fakkaatti amma immoo atileet Fayyisaan maali jedhe qophii sun irratti illee badhaasa kennaniif kan namaa kenna jira mee qophii isaan deebina.
Baay'een sin galateeffadha uumaa jechuun hin danda'u. Haga ammaatti waan hundumaa naan jettanii waan an keessa koo barbaadu illee akkuma waan an argadhee takkuu hundi keenya tokko isaaniitti naa ta'ee jira. Deebii kana naa deebisuu keessatti guddaan sin galateeffadha. Ani immoo meedaaliyaa Riyoo irratti injifadhee odoo mootummaan Itoophiyaa irraa fudhatu jedhanii na eeganii waldaan olompikii addunyaa na deebisee jira. Kana immoo meedaaliyaa kana warreen qabsee Oromoo jalqabanii haga irratti wareegamanii iddoo kanaan ga'anii fi kan gara fuulduraaf wareegamuuf jiranii fi isin yoo tokko taatan gara fuulduraa yaadannoo keessaniif gaafa Oromiyaan bilisoomte muuziyeemii Oromiyaa keessa akka ta'uuf kennaa isiniif kenna. Yoo waan hin galle garuu isinirraa nan fudhe. Akkasumatti immoo hiriwoonni koo Riyootti hafanii turanii haga ammaatti eessaa akka isaan jiranis bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenye. Anaan baay'ee waan guddaa naaf gootan kan biyya sana keessattis bahee iddoo kana ga'u. Isaanis jabaadhaatii hin irraanfatiinati. Ani immoo isaaniif qarshiisin walitti naaf guutan sanarraa doolaara 20,000 isaanii kenne. Akkasumatti isaanis imaanaa sirriitti kennatee hin jira. Galatooma fayyaataa ulfaadhaa.
Hayyinam akkuma reefuullee jennee Fayyisaan amma Ameerikaa jira lafa akka godira Ameerikaa akka New Mexico, Colorado fi Arizona keessallee hin jifudhachuu fedhaa jira. Qophiin ta'e ispoortii irrattan maan soraa alaakeetii gama kiyya nagaan bulle.